ni se na bangani obungani abuse komnani no daliwa masabonani nsahamba mbese vanane mali ngmala bale konani ngise satini aspesheni Ngihlale ngisibuza nje ngoba kunjena ukuthi le mpilo izobuyela esimeni Kuningi sekumoshakele sesilahlekele abantu bese nabo ngesikhathi sincane Ugcine nilujayiva Ugcine nimhlala Amagori yosithi kane vase ngishuvayiva Phela bekusiza Manje siyadinga Sesifuna ukuphila vasizile lockdown You can take don't tell me ma Yebo kuzolunga Yebo kuzolunga Yebo kuzolunga 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 Yebo kuzolunga Yebo kuzolunga Yebo kuzolunga 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 Namhlanje sibonga impilo ngisaphila ngizoyenza umehluko wangempela Noma singathini sinikiwe ithuba namhlanje lokuthi sibonise amandla kamdlali Yebo kuzolunga Yebo kuzolunga Yebo kuzolunga 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 Yebo kuzolunga Yebo kuzolunga Yebo kuzolunga 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 Yebo Yabona manje hleli phansi futhi ngizokuqala phansi ngilungise life yami Siyabahlukanise nabangani nobumnandi abuse komnandi Nodaliwa masabonani ngisahamba mbese vanane mali Ngmala bale kona kuningi sesatini aspesheni Ngihlale ngisibuza nje ngoba kunjena ukuthi le mpilo izobuyela esimeni Sekumoshakele sesilahlekele abantu bese nabo ngesikhathi sincane Ungapheli themba Zama ukwamelela Uyabona majita bulala bocheli babokile bayasihlaza Abantu abanandaba Abantu abanandaba Izinto oyifunayo Yebo kuzolunga Yebo kuzolunga Yebo kuzolunga 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 Yebo kuzolunga Yebo kuzolunga 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 Manje sibonga impilo ngisaphila ngizoyenza umehluko wangempela Noma singathini sinikiwe ithuba namhlanje lokuthi sibonise amandla kamdlali Yebo kuzolunga Yebo kuzolunga kuzolunga